ngithanda mahlupheki uma sengibuza nivele ngizona nenkulumeka nifuna ngcelele mangingacelile niyangizonda nina nina ngithanda mahlupheki uma sengibuza nivele ngizona nenkulumeka nifuna ngcelele mangingacelile niyangizonda nina
Yes, I'm again, for me.